Ingaba unqongophele zindleko ze-medical aid yakho? Zimanya noSamumed Medical Aid ngononophelo olupheleleyo lonyango lwangasese nakwesiphi na isibhedlele eMzantsi Afrika ngeendleko ezingakuqhawula intloko. Zimanya noSamumed, imali yakho ihlala icwangcisekile. Ungaqhagamshelana nathi ngoku-SMS igama lakho nenombolo ku-47892 thina sawunxulumana nawe. I-SMS nganye ixabisa i-50 cent ngokho imigaqo nemiqathango okanye usindondole ku-www.samumed.org. Samumed, real heritage, real people, real healthcare.